tamani Alhaji Malifu.
Doyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira be hedi jamale mol hedi ngone bete al bare sappo didi lewru juin hitande 2024 yamde jena yottake kajolo le lamu sikaso o ergot woni kulo kani le lamu kuli koro Ousmane Niane buudo kabaruji do Mamadou Ouattara to boggi jande to le balde sede kedini e julde leya jom en atelier ngaji do ne nyowobe ko fobe fa yottade morobe kolti metti mu ben e tabbugol kuran ko bonnata a golleji mabbe kaabe gondi e wadde ko be mbay fu fobe bubina warobe le bubina berde warobe le nokkuji mabbe de gopal kessal reju kilima bami adi daranade ti dallaji goddudi bangal hawalu le mali o biro joinama yontere jabbene de mo Ibrahim Dogola ardina. Dossier de la semaine hande ana fawi do dewgal pamude gota na hewbe polygamy na monogamy wail tingul ana wawi latade na wona dun wadirta e jabu do e seda yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah mo do hera tiyo tamani lay padale julde layande tajugul kuran ana handa golleji gollobe yogabe hono nyobe masin ngaji morobe nadu ko fobe kanon yoga e mabbe fini hore mudon hadda berbe ana nawtoro moter ngaji dun du ko buytata kebal mabbe be kolti metti mabbe do kabar mudon fabe dure na fam an ko fatumata tugula hibinen do faccitango Ali Cisse e Hussein Cisse.
Julde idine wana tam julde mo bali hirsete mudum ana yida homo fu borno kadule mudum ngardude nyende munde fa dum heba lawol nyohobe wonko hinno ebe gondi wadde ko e mbay fu yalla client em jottoto be ka ebe keba unune berne mu en ebe nawtoro groupe ngaji mabbe kuttaje mudum ana mate san edo kebbe mabbe hono no holitiri wiide o do jokolle nyoho
barado rebbe ni
on golleji won so wana kura wande dun na tiri sande edum oyado kebata fey kura dum warantan dum ya wana dum wiide min keban fa heewi hikka mi holaaki sabi wala fuko min gadi hikka
gama bara fuu gennina
gotil mudu woni ko taykaale salonji to rewbele yototo fa bedro ngari libi mabbe taygol kurangol buuti sanne keb mabbe du tanni koyde client em du yotal ni kul mabbe de
mabbe wi 30 millare ko
de ya fuu mi don gada ko ujunaji jeegon le groupe o atawan dun dum timman fadde be ko wobbe jaati wonton dum wawa wadede so wana kura nen ka sakito dalde be ya so wana kura cogguji di fu ngaban yaade
yawa do be fara fon warga
fada oro ti dalla hebenede jogolal be mi kaltide mu embe ka fu holti wida na wondi wadde ko wayi fu fa client mu embe ka kadule mu embe an heba hebe do nyaloma julde ne
sakira be di kabaru fu andon ba hebe do bembe ande de do hela men Facebook kanye compte X jama ana utno talatare kenyan le bank ngaji tiagal ko sina be fodarne muntere mudon golle balle tati jamare de ana hippuno itede e kalisi jimu ben le bankiji di horebe bank ngaji baltin hakillaji wiide be ngadan ko e mbay fu yalla e be darano ko himbe kasindini le o wakkati hono ko kalisi jimu ben e golleji goddi Juliette Koulibaly yottake le bank ngaji yogaji an ko benen do faccitango Oumar Waygal e Hussein Cisse.
Beta ko dami banki de an ki pep yimbele natobe so banta kalisiji muuden ni joobe le do no detta gise ngaji di wobbe do ngarobe dartude nyamaale kanyo ko nande muudum
je pifer mon operation
mi waawi biltude haajam ka hojo haajana heewi do gila 8h jom fu mbaaw mi wande do e gonga gonga billundiral anado ana tiidi mbaawa yaltinde kalisimo gila bete ngommin do fa joni mi heba e kalisham taf tiidal la rezo ka wala do dun sabi yimbe kewbe gondo yimbe ngari fa heewi yimbe kewbe ngari
Mohamed Seba Sako gote kumi do kabaru kiliyan ngabe jottotobe le odo banki mo min je e mudun o holliti dati di fu injaltinama li hen o fiestama be gollan fa eruji di jabbo
au niveau de nos agents
le gollirde jamin di min gadi dabareji sallangarobe be fu ana belto ngardo le nokku jamin di handen fur biltoto feiso min keddoto do fa 20h min gadan du lande fa heewi gadama min gadan fu ko woni bawle amin sallami don keba notade de lande fadde aljumaare de sallangarobe do amin do ana heba weltade julde de
ko wadi so yimbeele be an kewi ton homo fan wonde dartude buudi mudu no hani wadirde julde layende ko anni wadde altinere warorde sappo je lewru juin
yimɓe jeegom mbara yewɓe mbarmina dabaji du won majjuɗe dabaji du won naɓadi fa holtam wiide won yimɓe du majjuɓe heɗɗum woni bonanda e gaɗɗo mo yimɓe joom en kaɓorɗe gaɗi fewde e gendi Sadia addinere ƴaɓɓene nde o nokku ani ley commune Kani Bonzon cercle Bankasa e yimɓe narraɓe ɓe ɓeydi wiide du manggal paɗen ittama yaade ley o nokku wattu joni o e wi maɓɓe deƴere ana woodi toon société énergie Mali ɗum woni EDMS a taƴƴi kura gulliɗe yogaji suma zepa ɗum waɗi keñen saabe woni hecci keñen ɗo acci hakke e saabe ɓen ene joɓa ñamandeji gonɗi dow dande muɓɓen ko laati ka fu direction général gollirde nde waltini hakkillaji wiide ɗum latta ko sababu fa robinaji taƴa keɗe ko Abdoul Karim Kone keƴaɗo haala suma zepa wi Ali Cissé.
Il convient de confirmer qu'hier les
gonga gollirdi kumani de yantude nyamandeji le fait de EDM yotti kemin e tacci kuram le gollirdi yogaji ni nokule amende gollirgal mawdo somajep fayato nokule to jamiji di mu intete ka kuram ana hiddile mudum faham to ka be memay ndiyam ana le rubine ngaji amendi heddoto le hemdu dido gollirdi didi do ni somajep kan EDM lamu leji ni ji joda hala ana wundi hakkuni mabbe du yalla facturing ngaji di joba kadi ana heɓe yoɓede mi nardam faham client amen ɓe waltina hakkillaji
mumen.
Réseau climat du Mali heɓi ardo keso yoɗum Ibrahim Togola cuɓaɗo ardinede talatare nayyi lewru juin nduɗo Bamako ɗo lamade duuɓi joyyi o won e hoore bureau mo yimɓe jeeno goni e muɗum ngal guɓal kesal réseau climat ɓami aadi daranade tiɗallaji goɗuɗi bangal ha walu ley leydi meɗen ndi keɗe ko Ibrahim Togola hoorejo réseau climat Mali wi Fatoumata Togola Fatoumata Kodjo do faccitago Mamadou Sama Sekou.
Il y a un moment où l'enjeu
tidal kabar wakati le adnardu e kanye ko donta kewi non san kase dun yo wattu kertalo bangal kebal am saddaji dulla fe golle mo domi yimbe biro ni felliti ni jowri kabar mo dun soboy bangal holare de guldi be ngewi do am mi yegta dun wide mi gullida temedro e chapa no yimbe le wonbe le de do fe de réseau climat ni baw jati fum jande hore tellaji gududi e fabade ko donta wonande lamibe asindidi be faba golle ni baw jati latade sembe bangal dabriji e yilaji ni baw e do drande am pibe leddi Mali fabade le tinari bidi tellaji wakati sakra amede
cogunya cogu nyamriji yogaji beydeke le jonta cakiti deto kajoloto le chakuro kiloji temedere ko chakuji kiloji temedere doni chakuru kiloji temedere bambari ko wonno ujinaji tati yeyi fa joni ujinaji nay chakuru kiloji debbe sappo gauri ko wonno e ujinaji joyi yottege handen fa ujinaji jeddi kambe sodobbe kulti mitti mabbe du kabar mudun hono sottobbe e kulti wido ko sabbi bino dun yo sabe hebude dun wattu joni go anatidi
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le mali bam gollare be hebbo yo hunde ko watta sanne ka non bombe adi hadde e goto ana keba tidallaji wattu yoga sini muyi bamude dido bo yalla neddo ana wawi jude ko wiete monogami yade polygami na sariaji hedi goni do monogami e jabudi landi le helominodita dossier de la semaine ko Fatoumata Cheikh Sanogo ne do facitango Ali Cissé Oumar Waygallo
worbe hewbe kurtinobe holi tam wiide fuddornde kanyum en ka e debbo goto haadata duubi seeda caggal mudum be jaltitan him faatu do woni inde mum dokki suka debbo goto mo yida inde mudum haale ana haltana men tariki hakkune mudum e gorko bamudo dum kolitido mo wiide ina no habbanta mone bamata debbo goddo so beeda dum ako gorko o ka ya habbani debbo goddo tawede wiide o holiti o jabanay dum
annon kiyete munugo
gorko goto bino do nawlirta kanyum wodi so halni wi halni gendun nawlirawo kasen o widde bo jabinimo wakkande mum dartuno famo o makamde kiddimi heddemi de filo wala fuko matumi sino ko mi debbo goto
yalla neddo ana way bande rewbe hewbe caggal so holiti wiide debbo goto tam hatta na dunki andan do kabaruji bili de sariyaji do ni kanko Abubakar Mamadou Gitey ka holiti wiide wom laawi kandi jokkede so anjido wadde dum o wi neddo fu mo jokkay dido sariyaji jukkoje nawde ana way bamen so tonge do mudum
o condition de modification
so biro nawlirta wari fa nawlira so ni hakkilay sawro seriyan way fiide dum so ndudo sawro yani e mudum kaso mudan way fuddo lebbi jagon fa yotto dubi tati jukkoji de don bama uni adide temet nay fa yotto million gote ujinaji nay
bande
rewbe le hewbe nadu hadde debbo goto hakkilaji jamande ka ana fecci sanne bangal landungul homo fu wonko haltata edo sababuji ko yopata dum wadde dum kedo dem yoga e mabbe bamako mopti tombok tuka e kayi
monsieur kelenta goto fu fa mudum e kanyo goddo mudum bangal hakkilo kamba dum min kam subike amdo debbo goto sabo debbo fu hedrode kanyum ton e goru min kam subike goram amarobe hewbe sabo dum latto sababu wasa fujude ni a hadi e debbo goto a jutata balde andon hadude debbo goto ni sababu bandiraabe men rabbe hewbe anna jukki fujoji e ko nande mudum
lewi kanko Boubacar Boukoum dunki andan do kabaruji bilide nadaku leleede amendi habande debbo goto kan hejjidade mudum kanyum tan yon huna tidna sanne leleede amendi lewi mako dum yarata fey e atabiyaji amen
la monogamie la plupart du temps
ce n'est pas la wid nawlirta so boyi tan matan de do tiadele sabide wakati ja tawan no wattu wardata e madno wajibu sina nawlira le din al islam ko won le leed ndi ko do an hokka jomu yamirore amaru el faabe jotto yon nayon dum ne sa je nawlirgol yo fina tawa meden
correspond à nos valeurs sociales et culturelles
lewi sariyawul kumanido neddo galle leleede amendi so gorko sinyini habanta debbo goddo tiagal mo warta fa habana o wawa feyi habande goddo kasen so wanani o borti dawgal arande wangal
sakirabe holdindo wiido do kadude kabaruji di beta ko kandi di fodo mba hebude di do via mosi nono di 37321 holdindo wiido kabaruji di jotamani fodo mba hebude do application di jotamani mo bawdo bawdo to play store ha kedde heda do e seeda yewtere rewbe de waran jukkin do wassalam himbe njubiyaabe ana jogi tiɗallaji mawɗi le ruunde afrique nde fuu ɓuri ɗo mali ɗo eɓe paɗɗite caggal torraji bonandaji fuu ana ngaɗa e fewde maɓɓe do kabaru dewgal maɓɓe du wona ko yaafi yogaɓe fa keɓa dewgal ana tiiɗi heɓɓe dewgal du fa keddo hen ana tiiɗi ɓe rewɓe ana paɗɗite saabe heɗun hono hani waɗede fa hakkillaji himɓe bonɗi gonɗi dow maɓɓe e jaltita e ɗi hande hakkillaji e ɗum woni komin kalta haala muɗum le hello e magasine payngu do kabaru rewɓe ko Fatoumata Cheikh Sanogo ni ndu faccitan ko min e Ali Cissé.